Wengine wakiniona waamini, machozi na watokea furaha, huku wakinisaidia kuimba, dicho pate chita mtoto nyama. Wacha leo nipewe kapela, walio nita mimi nisela, leo ni watulize majera, nilisha gyoka nikakuwa trader. Nacheka na wanao cheka nami, nalia na wanao lia nami, naomboleza na nomboleza nami, maisha keto kanifunzaga kijeshi.
Ah, yeah, yeah, yeah.
Kijeshi.
Ah, yeah.